Isao insonga azo mukulembeze wa Uganda unarebo mire babire babalanda yebaziza abantu abebusogole demere tende lyakoledwa nga mwanirizo mukulembeze wegwanga lino mwebalire dalo kubera nti mwazenga muli banji bwe mutyo era ensonga ezirumira ddala abantu abebusogane munyini azikuteka nabwala okulabira ddala ng'ekyalo kyongera okuzimulamu okwokumunye mire babalanda agamba nti omukulembeze wa Uganda muntu wa mukwana yagala abantu be era ng'obudde buno bonna balina kada za NRM agenda kubeera ng'akola butaweera okubawa obuwagizi wano asabidde abantu ab'ebusoga nti mulonde NRM olw'ensonga nti buno bwe budde ebibadde bukyabulayo bitere bikolebweko
ngamba saba tulonde NRM tulonde President Museveni omusajja omukulu ow'enkofiira tulonde ba flag bearers bonabona abalina kadi ya NRM buli district gye twagire mu busoga kigemyeyo abantu bewaireyo abantu tuli kirala abantu bali kunoonya akalulu abantu bajja kuwa President Museveni akalulu sayini nungi nti abantu balina bwenzi bwa NRM ni President Museveni ni ba flag bearers bonabona
Ezole mbele eno yagamba nti enjawukana mpawo kalungi akanavaamu abantu b'ebusoga obumu nsonga nkulu ddala yeyoka egenda okutujja ewabi tutuuke mu bulamu obw'enkulaakulana
tutolemu okweyawulayawula n'okulwana entalo taleedo tudivemu netolemu okulwanagana kyona kyona tube bulala edempisembi obupisapisa bwetubaine nga twolesa busoga n'ekiso ekivume mu uganda nayona zinifoti byokulwana entalo nifoti byokuyomba buli muze mubi neguba ku busoga ku mulundi guno mbasaba tuise kirala otiiseete tutambulire ate engombe yakweyabatatabazinga ekoba nti obusoga okwisania n'amaani